Izikronike zokuqala isahluko 15 verse 1. Wazakhela izindlu emzini kaDavide, walungisela umphongolo kaNkulunkulu indawo, wawumisela itende. Verse 2. Khona uDavide wathi, umphongolo kaNkulunkulu nga ungathwalwa muntu, ngamalevu kuphela ngokuba iwona akhethwe nguJehova ukuthwala umphongolo kaNkulunkulu nokumkhonza kuze kube phakade. Verse 3. UDavide wabuthela wonke uIsrayeli eJerusalema ukukhuphulela umphongolo kaJehova endaweni yawo awulungisele yona. Verse 4. UDavide wabutha amadodana ka-Aaron namaLevi. Verse 5. Kumadodana kaKohathi ngu-Uriyeli inhloko nabafowabo beyikhulu namashumi amabili. Verse 6. Kumadodana kaMerali ngu-Asaya inhloko nabafowabo bengamakhulu amabili namashumi amabili. Verse 7. Kumadodana kaGereshomi nguJoweli inhloko nabafowabo beyikhulu namashumi amathathu. Verse 8. Kumadodana kaElisafani nguShemaya inhloko nabafowabo bengamakhulu amabili. Verse 9. Kumadodana kaHebroni ngu-Eliyeli inhloko nabafowabo bengamashumi ayishiyagalombili. Verse 10. Kumadodana kaUziyeli ngu-Aminadaba inhloko nabafowabo beyikhulu neshumi nambili. Verse 11. UDavide wabiza oSadoki no-Abhiyathala abaphristi namaLevi, o-Uriyeli no-Asaya noJoweli noShemaya no-Eliyeli no-Aminadaba wathi kubo. Verse 12. Nina nizinhloko zezindlu zawoyise bamaLevi, zingcweliseni nina nabafowenu ukuba niwukhuphulele umphongolo kaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli endaweni engiyilungisele wona. Verse 13.
Ngoba ngena ongawuthwali kwenu kuqala uJehova uNkulunkulu wethu wafohla kuthina ngokuba singamfumananga njengomthetho.
Verse 14. Base bezingcwelisa abapriesti namalevi ukuba bawukhuphule umphongolo kaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli. Verse 15. Abantwana bamaLevi bawuthwala umphongolo kaNkulunkulu emahlombe abo ngezinti zawo njengokuyala kukaMose ngezwi kaJehova. Verse 16. UDavide washo ezinduneni zamaLevi ukuba zibeke abafowabo abahlabeleli benezinto zokubetha izingubhu namaphu namasimbali bakubethe baphakamise izwi labo ngokuthokoza. Verse 17. AmaLevi ayesebeka uHemani indodana kaJoweli nakubafowabo u-Asafa indodana kaBerekiya nakumadodana kaMerali abafowabo u-Ethani indodana kaKushaya. Verse 18. Bekanye nabo abafowabo besigaba sesibili oZakhariya noBeni noJahaziyeli noShemiramoti noJihiyeli no-Uni no-Eliyabe noBenaya noMahaseya noMatithiya noElifelehu noMikineya noObede Edomi noJehiyeli abalindisango. Verse 19. Nabahlabeleli oHemani noAsafa noEthani ukuba bakhalisa amasimbali ethusi. Verse 20. NoZakhariya noAziyeli noShemiramoti noJihiyeli noUni noEliyabe noMahaseya noBenaya ukuba babe nezingubhu ezilungiselwe i-Alamoti. Verse 21. NoMatithiya noElifelehu noMikineya noObede Edomi noJehiyeli noAzaziya ukuba babe namaphu alungiselwe iSheminiti ukuba bahole. Verse 22. UKhenaniya induna yamaLevi wayephethe umsebenzi wokuthwala, wayefundisa ukuthwala ngokuba wayekwazi. Verse 23. OBerekiya noElkana babengabalindisango bomphongolo. Verse 24. OShebaniya noJehoshafati noNethaneli noAmasayi noZakhariya noBenaya noEliyezeri abapristi basha amacilongo phambi komphongolo kaNkulunkulu Obede Idomi noJehaya babe ngabalindisango bomphongolo. Verse 25. UDavide namalunga kwaIsrayeli nezinduna zezinkulungwane baya kukhuphula umphongolo wesivumelwano sikaJehova endlini kaObede Idomi ngokuthokoza. Verse 26.
Kwathi lapho uNkulunkulu esezile amaleva uthwala umphongolo wesivumelwano sikaJehova anikela ngezinkunzi ezisikhombisa nangezinqama ezisikhombisa.
Verse 27. UDavide wayembethe ingubo yelinene elicolekileyo kanye nawo wonke amalevi ayethwala umphongolo nabahlabeleli noKhenaniya induna yokuthwala kwabahlabeleli. UDavide wayenengubo yamahlombe yelineni. Verse 28. Wonke uIsrayeli wawukhuphula kanjalo umphongolo wesivumelwano sikaJehova ngokukhamuluka nangezwi lomtshingo nangamacilongo nangamasimbali ebetha izingubhu namabhu. Verse 29. Kwathi lapho umphongolo wesivumelwano sikaJehova usungena emzini kaDavide, uMikhali indodakazi kaSawuli walunguza efasteleni wabona inkosi uDavide isina idlala wayidelela enhliziyweni yakhe.